ZMTrends.com.
Drop bar, drop bar. Je fais pas right favor, people's favor. Fais pas right et Ochi side.
It's your boy D.A.E. Visa.
To call you to my danda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. To call you to my danda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tise kapamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pejana. Tise kapamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pejana.
The moment I met you nishi, well if you wake up you accepted me. Iwe no mutima ome amu yos, iya mine. Not if you da finbila unfuila wano. Waka kusompo na fiome. Your best friend is your best enemy. People you call your friends, ivalan tuka kumbali. Bala sakamana bepinga tuliva viri. Wila sakamana nga wambona na vena. Baby kolina inesi mao Echi temi kochobe echi pele nsasa Shifu ule lila lila ule seka ka. Your favorite writer.
Tuko nituwa madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tuko nituwa madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pejana. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pejana.
I like when you text good morning bobo. Dapo kelelo mutende ndofa. Nechi mweme ngufa kwa tindewe lenga chelita. Mukapuku na jone. Na John, Mara, I don't like stinga to pusanaka. Nishikula unfamalia she aya pusanaka. Kubantu badia bakali ngongo, badia vene. Niwe makenika, baby golina inesi mao Echi temi kochobe, echi pele zasa Shifu ule lila lila ule se kaka. Jefe paraira.
Tuko nituwa madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tuko nituwa madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pejana. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pejana.
DJ Roti na KB, DJ Mukei, DJ Kumai, DJ Vat, DJ Fantas, DJ Chico, Chop Zambia, DJ Frazo, DJ Ifan, Twistex, The Mendes, I see ya, Queen Favor, Esk on the one toes. Escar.